kiara te tau katoa ngā mākawaka nō mai haramai kene whenu o ngā tuku ngā te kawara wāmaki nō mai haramai.